kun radio sagale americati radio sagale america utata gabega jumatat galgala keisa salama wolaka jal gabega safadit meter bandi kuda sagale fd demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal gaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarati kanin sagan tagenyo ordoftan agge fato tagenyo jalatamo akamultan witata dole sedig demi sagal barakumala mafkudaja ifama barakumala mafkudasagal akalakofs etiopia timmo adole sedig demi lama barakumala mafkudatokko kesumesan kesan rani namodanditi
kanu dudubbisu antu jube horati matanudu hirira mormi sudan kesarat lubunama abamejira
guutummaa Itiyoophiyaa keessatti haralamiiwwan biyyattii guyyaa biqiltuulee 200,000 dhaabuu isaaniitu dubbatamaa jira. Waamicha biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa dhiyeessaniin duulli biqiltuu dhaabuu kun gaggeessamaa jira. Gabaasaaleen keenya har'a kanatti fuuleffatu oduu ispoortii isin qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna. Amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Baatich Amsa Dabre muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmedin kan beeksifame sagantaan ashaara magariisa deeggarsa hawaasa sadarkaa addunyaallee argatee jira. Jijjiirama qilleensaa ittisuuf biqiltuu dhaabuu laalchisee biyyoonni hedduun fakkeenya Itiyoophiyaa akka hordofan barreessaan komishina dinagdee tokkummaa mootummootaa Veeraa Soongwee beeksisaniiru. Itti gaafatamtoonni komishinichaaf ka gamtaa Afrikaa akkasumas dipiloomaatonni hojii biqiltuu dhaabuu kanarraa irratti hirmaataniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Duulli biqiltuu dhaabuu Itiyoophiyaa rekordii ammaan dura addunyaarra ture cabsee jira ka jedhame qalbii hawaasa addunyaallee hawatee jira gabaasaan keenya Iskandar Fireew. Kanneen Finfinneetti argaman hoogganoonni fi hojjettoonni dhaabbatoota sadarkaa addunyaa duula biqiltuu dhaabuu har'a geggeessametti hirmaachuun isaanii himamee jira. Tokkummaa mootummootaatti koomishinni dinagdee Afrikaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergeen itti gaafatamtoon hojii koomishinichaa ka gamtaa Afrikaa fi hoogganoonni fi hojjettoonni embaasiilee adda addaa har'a paarkii bashannanaa Gullalleetti argamuudhaan biqiltuulee dhaabuun isaanii beeksifamee jira. Ashaara magariisa Itiyoophiyaa ka jedhame sagantaan biqiltuu dhaabuu kun baatii caamsaa darbee muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin ifatti labsamuusaa kan ere ibsi koomishina dinagdee Afrikaa kun ka tokkummaa mootummootaa jechuudha. Kaayyoonsaa mukeeniif bosonawwan waggoota hedduu keessatti dhabaman bakka buusu akka ta'e dubbata. Barreessaan koomishina gamtaa Afrikaa ka tokkummaa mootummootaa Veeraa Soongwee carraaqqii gama kanaan godhamaa jiru dinqisiifatanii jiru. Itti galiiwwan misoomaa kan waaraa tokkummaa mootummootaa lafa kaayyate keessaa tokko jijjiirama qilleensa naannoo addunyaa mudatee jiru dura dhaabbachuu fi haala qabiinsa qabeenyaa uumamaa fooyyessuu akka ta'e hubachiisuudhaan toora kanaan Itiyoophiyaan Afrikaa hoogganaa jirti jedhanii jiru.
Konferensiin sadarkaa addunyaa lammaffaan kan hayyoota Tigraay guyyaa har'aa magaalaa Maqalee keessatti jalqabamee jira. Mata dureen konferensii sanaa hawaasaaf dinagdee beekumsa irratti hundaa'e ijaaruu ka jedhu. Ittaanaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el konferensii sana haasaadhaan innaabanan Tigraayin jijjiiruuf rakkoo uummaticha hanqisuuf miiraaf wal dhiibuu keessaa baane naamus olaantummaa yaadaaf waltaane haa hojjennu jedhan. Waggaa darbe kan geggeessame konferensii hayyootaa irratti dhiyaatanii kanneen turan waraqaa qorannaa keessaa fayyadama hawaasichaa mirkaneessuuf jecha aangi tokko hojiirra ooluusaa ibsaniiru. Tokkummaan hayyootaa ragaaf qorannaa sirrii ta'e dhiyeessuudhaan Tigraay isee wayyooftu hundeessuuf gargaara ka jedhan Dr. Dabratsiyoon guddinni beekumsa irratti hundaa'e akka dhufuuf hayyoonni gumaachuu qabu jedhan. Konferensii guyyoota shaniif turu kanarratti waa'ee bulchiinsaa fayyaa barnootaaf kanneen biroo irratti ka fuulleffate qorannaan dameewwan 14 irratti dhiyaate irratti hirmaattonni marii geggeessuuf jiru. Gama biraan mootummaan naannoo sanaa deeggarsa maallaqaa uummataa gaafatetti aansuudhaan torban darbe maallaqi miliyoonni 40 kan walitti qabame yoo ta'u guyyuma kana gargaarsi marsaa lammataa geggeessame qarshiin miliyoonni 100 fi miliyoonni 16 arjoomamuuf waadaa seenameera jedha Bulgeetaas Bahaa Maqaleerraa. Humnoonni naga eegumsaa Sudaan hiriira mormii bittimsuuf jecha hiriirtota irratti dhukaasanii namoota shan ajjeesuu isaanii qindeessitoonni beeksisaniiru. Koreen waltaatota doktorata Sudaan akka jedhanitti kanneen riphanii dhukaasantu barattoota Al-Poydaa keessaa hiriiran irratti dhukaasuun namoota shan ajjeesan. Kanneen madaan irra hedduun luka mataaf garaarra rukutaman jechuudhaan Dr. Mustafaa Mahammad Associated Pressiif ibsaniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa afur barattoota. Hiriirtonni kun mormii kan dhageessisaniif hanqina tajaajila naannoo sana keessaaf humni waraanaa naannoo sana keessa heddummaachuu mormuuf jecha. Ajjechaan kun kan dhaga'ame mariin hoogganoota mormitootaaf hooggana waraanaa waliin waa'ee aangoo qoodannaa irratti mariin itti fufee guyyaa tokko ennaa hafetti. Hoogganni waraanaaf hoogganoonni mormitootaa waliigaltee aangoo qoodannaa gara bulchiinsa siiviliitti ceesisuu danda'u walii mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Gareen finxaaleeyyii Boko Haraam bakka awwaalcha Naayijeeriyaa kaaba gama bahaatti yoo xiqqaate namoota 65 ajjeesu aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Sanbata darbe namoonni qawwee hidhatan ganda magaalaa Miduguriitti dhiyoo jiru keessatti haleellaa erga raawwatanii booda reeffi namoota 10 argamuun beekameera. Innaa sirna awwaalcha sanaa battala namoota 21 innaa ajjeesan boodarra namoonni hafan waa'ee haleellaa sanaa waan dhagaaniif faana dhahanii warra hafan waan ajjeesaniif lakkoofsi namoota du'anii hanga 65 ga'e. Dura ta'an mootummaa naannoo Boolmaan akka jedhanitti 72 dura loltoonni Boko Haraam namoota 11 gandeen sana waan ajjeesaniif jecha ijaa ba'uudhaaf haleellaa kana raawwatan. Torban darbe lammiiwwan Naayijeeriyaa waggaa 10ffaa loote seentummaa Boko Haraam itti eegalameef uummata 30,000 ol galaafatee kanneen miliyoonaan lakkaa'an qe'ee ofiirraa buqqise yaadatanii turan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan imamtoonni paartii dimokiraatota Ameerikaa falmii dorgommii pirezidaantummaa kan dimokiraatota Diitirooyitii 7 kana ennaa geggeessan mormitoota isaaniirraa of fageessuuf yaalaa jiran. Maayik Osliivan akka gabaasetti kan yaada madaalawaa qaban Bernii Saandersiif Elizaabet Waareen kiphata dhufu kan wal falman ennaa ta'u dorgommii kana dursaa akka jiran Joo Baayden roobii kaadhimamtoota 10 waliin dhiyaachuuf jiru soraadheessa.
Ameerikaan ganna dhufu pirezidaantii filatte. Pirezidaantii Tiraamp yoo barii toleef marroo lammeessa hojjateeffata. Ta'uu baannaan warra dhufu eebbisa lakkisaaf tun amaluma. Pirezidaantummaa Ameerikaatti bar filataniiti. Demokiraat keessa nama 20 Tiraamp irraa barcuma fudhachuu fi irratti wal mixichuu jira. Jarii 20 kunin boriif iftaan televizyiinii irratti wal yaa'ee waan biyyaa ba'uu fi waan biyyaa hojjechuu danda'u waan uummataa hojjechuu danda'u irratti wal falma hayyuu walitti dhaatallee. 10-10 gargar qoodan bor 10 iftaan illee 10 nami cuftii waan televizyiinii irratti gaafatan daqiiqa tokko keessatti deebisuu malee. Warri wal dorgomuu jiru kunin ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa haa durii Joo Baayidenitti tokkeesso jira. Torban dabre gara Afrikaanooti lammiin Afrikaa kan hidda Afrikaa qaban dhaqeetiin akka isaan bahaniis filatan kadhate. Jarii 20 kun iyyuu laafinnaaf yareennaaf amalameenna waan hedduu walirra barbaadetti waliin qancarse wal jala wal hambisa. Jar dorgomuu jiru keessa tokko miseensa marii Ameerikaa godin Kaaliforniyaatti filatamu Kaamila Haaris. Ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa kan durii Joo Baayidenii seera Ameerikaa kaatiin 1994 keessa deeggartetti nama biyya alaa keessumattuu iyyuu nama biyya alaa ta'e wanjal didiqqaan bar hedduu isiisaa jettee kanaan yarsite. Barsiisaa Yuunivarsiitii Michigan Michael Traugott jara kunin caasaa fayyaa Ameerikaatii fi caasaa barnoota Ameerikaa akka faayidaa keessaa argachuu danda'an irratti haga guddaan kan irratti wal falmuu malee jedha. Maan jennaan tanatti biyyaa bu'aa buusaa guddaan.
I think they need to focus on issues like healthcare or on education policy or on job creation.
Jari kunin caasaa fayyaa barnootaa fi hujii irratti jabeessee wal falmeetiin tan irratti fuulleffachuu malanii jedha. Jarri 20 kan keessa kun beeku jenne Joo Baayidenitti dur jira. Senator Bernie Sanders bara armaan dura pirezidaantii ta'uuf dorgomee dhabetti lammeessoo jira.
We need a presidential campaign which energizes and excites the American people.
Inni immoo dorgommiin pirezidaantummaa tana keessa tana nama Ameerikaa gammachiifte humni kennituuf ta'uu malte jechuun dubbate. Jarri kunin waan biyyaaf uummataa ba'u qaruumu danda'uun wal amansiifachuu yaa'uu male. Maan jennaan ta'uu baannaan 20 keessaa tokkotti filatamaa fakkaan.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዱረ ቢቅልቱ አቡ ጉያራ ኢትዮጵያ ከሰጥ ታሲፈመን ቢቅልቱ ሚሊዮን ዲበሰዲፍ ሚሊዮን ሸንተማ ኦልዳ በሙሳ ኮሬን ዱረ ቢቅልቱ አቡ ቢያለሳ በክስቴጅራ ኩኒስ ከሮረ ቢቅልቱ ሚሊዮን ዲበለማፍት ዲፈማ ከሮረ ቢቅልቱ ሚሊዮን ዲበለማ አቡ ዳባፈመ ቱለ ጫላን ከንትራውተ ሚተውሳፊ ቢቅልቱን ለኮርስ አገና ጉያቶ ኮቲዮ ዳባሙ ኢትዮጵያ ዱኛራ ከጀልቀባታ ሲሰጀደመ ጅራ ሙክታር ጀማልቱ አዳማራ ገባስ
ዱል አሻራ መገሪሳ ወጋቶ ኮቲ ቢቅልቱ ቢሊየን አፍር ዳቡ ዳ ከሮር ፈሜትን እንት ደማማትን ቱር አንገጉያ ከለሳ ቢቅልቱን ቢሊየን ሰዲቱቃ ቶኮሸኒ ዳበቹ ኢሳቲ ኮሬን ዱለ ቢቅልቱ ዳቡ ቢያለሳ ከንኒ ኢብሴትን ቱር ጉያ አርዳከነ ጉያቶ ኮን ቢቅልቱ ሚሊየን ዲበለማ ዳቡ ዳ ከሮሪ ገነማን ኤገለሜ ፊጠበየ ኢኑማዩ ለኮፍሰ ጀደሜ ኦሊትለ ካሮሪ ገልመገሁት ዱበተሜ ናኖሌን አኒ ረት ሆርደፋት ኒንቱሪ መጋሊ አዳማፊ ናኖሲ ገነመ ኦሶ ቤፍቱን ሂምበሂን ሮበቱ ሐዋሳ ሲመቴ ሐዋስኒስ ሮበሌ ኦሶን ሶዳቲን ዶቄሌ ኦሶን በልፊን ገነው መሰኒን ገመ ዊርቱሌ ቢቅልቱን ኢትጣበተኒትቲ ከን ዴማቲኒን ቱሪ ዮተው ከኔናን አርጌቲኒን ዱብሰሌ ቆጲሳን ያከናነት ሂመን
ቢቅልቱዳ ምንዴ ማይራ ባጃጅዳ ቢቅልቱን ጋ ሮበቱ ዋርክሳ ዋባዬ እጅተጋ ቢቅልቱን ቦየ የሰነ ዳዳ ትክክለ ሰግራደ
ስትዋ መጣ ስትነርግ ማልጀረ
ቢሌት አፍት
በረፈም ይኩል
እብ በረፈም ነ በከልቶ ጋው ጋራና ከኩሩስኑ ጋው ጋና ከዳምኑ አሜራ ወንዴ ቢሻን ፍትነቁ ከነ ዲም
ዳንጋ መጋል አዳማትት ኢጃረሜትኒን ከነርገም ዌርቱን ፓርኪ ኢንዱስትሪ አዳማ ከነን ነሞኒ ሄዱሚናን ደቀኒትኒን ቢቅልቱ ኢትጣበን ከሳይ ሰቶኮ ኦቦቶለሳ ገደፋ ሆገና ቢሮ መለቃፊ ወልተኢንሰዲ ነግዴ ኦሮሚያቲ ዱል ሐለከና ሐለ እግም ሰናኖ ሚጀስተኒትኒን ለሚለጣፍ ጅሩ ጋሪ ኡሙ ዳንደበለተቲ ኢጃርስ ዲ ነግዴ ከሰትሌ ሾሮል አና ቀበጀዱ
ለለታ ገደፋን ጀማ ሆገና ቢሮ መለቃፊ ኢንሹራንስ ነግዴ ኦሮሚያ
እክልቱን አበተቹን ራክቱ ቅሌንሳ ማታደም ትርቅሱ ከሰት ጋይ ቡዳ ቀባ ኩንሞት ይባም ሶመረቲ ግሬኞ መተረክ ግሬኞ ጥሳ ይዩማይነ ጥሳ ቡድና ጉማቸው ላናጣ
ናንኖን ጋዲሳፊ ጂለተ ሰአነማ ኩንዳ ፍዩ ተለጀዱ ከነን ዱለ ቢቅልቱ ዳቡ አዳማ ፊናኖ እሲቲቲ ዱብስኔ ከንሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ሂማን ሆገናን ኤጀንሲ ሚሶ መቀበነ በለዳ ኦሮሚያ ዶክተር ከፈና ኢፋሌ አደምሲ ዱላን ቢቅልቱ ዳቡ ኩኒ ቦአሌ ድራረለ ኦልችኔ ዳጋቶኮን ሰምብረ ለማፊ ለማኦል ለደሁ ደንዴና ዳንብሱ
ኩና ተደለዳ ተቆለም ኮቴላንቴኛ ወብዜ ዱላንቴኛ ኦትሮሳኒ ጉባተካ አባን ከነመለስሞ የወማከና ሰኒ ኛ ተበለዳ ሚሊዮን ሰፊት ለቀወም እንድነቶ ገራ አኖታት ገራ ጎድናት ለድነቶዛ ኮቴላንቴኛ ተዛከና ተደለማታ ኛ ተበለዳ አከፈጫሱ ለፍማ ይቅርቱ ግራ ዳቡጋ አምብሴቶ ከኛ ተበለዳ ተቆሎ ከዳቡ ማለት በርቱም በርባዳ ለመፋቁ ባበትሞ ወጀቶን ምሶማት የኛ ተቆንጦን አና ጋር ይደረው ጂን ተወጀተ መታገድ ትያት እኮ ለጋት ተበርባት ታቀን ኮላዳ ኮላዳ ፈካታዝ ተኒቱ ወዲኛ ተበለዳ ካ ወልኖር ሰባር መካና አካ ይፈልጥ ይደልዳ አንይ ይደልዳ ደባ
ዱለ ቢቅልቱ ዳቡ ኢትዮጵያ ተካናንዱ ተስፋማትኒ ኢቱራንኬስታ አካንቂናቲ ከንዱ በተማትኒ ኢንቱሬ ዱላን ቢቅልቱን ዳበሜ ሄገሬ ሳርቲ የኑ አከኩኑንሱ አባ ደቡቲ አካንቂናቲ ካፋማቲን ኢንቱሬ ከልማን ወልቀበቴ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሆጂግጌስታ ወልአና ኢንዱስትሪ ፓርኪ አዳማ ወቦ አብደላ ገቦ ሄገሬ ቢቅልቱ ለጉያ አጣ ከን ዱላን ዳበተኒቲን ወልቀበቴ ጋፈቴቲን እንጅራ
አንዴከም ማጋሪካ አመይሮ ማካ ኩኒዲን ተበለ ማይሮ ዲያ ተፈጣው ማጀቡ አንካዮ ሙሚት ምክራ ከነካቴ
ወጂክታት ወራይ ኦፍ ነጅራ
አፍ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት ነው ታከይ ነው ታከ
አመምጋ ባይና ቆሎ
አመብያ አጣከና ከታባጂ ዲጂታል ዘራ ሰጄ ተወዳ ዜሮ ይበታን ከተ ዘበለ ማጂ አንደን ደታ ፈጅራ ገሩ ይያጣ
ዱል ቢቅልቱ ዳቡ ጉያ አጣከና መነንም ፈት ወርቱለ ሞቱማን ቆጴ ሰፊት አብለ ገረገራ አረትለ ከነኒ ታስፈሚ ዳብለ ንስ በከሳኒ ከነሚ ሰደርካ ዱም ፋቲፊ ሰደርካ ሞቱማፊ ሚቲ ሞቱማት ትለ ከንጣበን አርግኔቲን እንጅራ ከነን ሰደርካ ዳብለ ዱም ፋቲ ዳባቲኒ ቱረንኬሳ godina shawa baha gar sodare ratikan daban hojjettota university rift valley fi dabile obbola kanen biroti abban kabenna obbo dinku dayas hojjettota sani wajjin oso bikiltu daban gar sodare ratti arge
mummichi ministera kenya akmono ajajen kuno gara kana ufisajira hojjettoni kenya kuma taman kallaka ambani kuno gara kada gari kuni muka male kan ture wanna taye gara kana ratza musa gone amma finfinne da kae finfinne tikero finfinne jin abetin asitte mo hojjeto da kenya jinin gara so dare kana ufisanjira baye ga machu kamna cha e faidan inni kenu gudda wanna kae e hoggantun hundu hojjeto sa wajini morali gudda da kenna oho dabice bice adun dayin duguma kuni generationi da generationi kana gedaru rat kille ta kana falama kille satini namun ba en god amajiru kana akka wanni jedu hoggantun hundu hambirotis kan investoron adda hojjeto da baye hojjela qaban kun ogga kana rat rimatan kan jala jirullen baye kaka isa gudda danka kuni mo gutu lafa misomtu indanda amajjar
dulle bikiltu dabu bikiltu milena dibbala maguya to koti dabu daf karor fametin inture hanga saati sagalit qofa bikiltu milena dibbala ma fi digdami shani dakkabu isaati koren cinde situ dulle bikiltu dabu biyale sakalini beksise bikiltu le gando to kundatti yu dabbatan sadarka salpata en walitti qabani wirtu to kotti hanga isa be ko daf ammo marsaritin to guya kale sa ibsametin sadarka hun darrayu akata gabasni walitti qaba murratti ademsa sala fisu satulle himame gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamara
ammo garambot demna bikiltu dabani bragalu qofaton tane kunun sun akabarbachi swamichi dia tejra dula bikiltu dabun alatti arjomni igas arre university ambot gege famejra bikiltu dabus igar jomunis lubbu harom suda ifama lubbu bararu dajran hawasa university charra kanne radio sagale america fiyada sani kenen na kormalkatu ambura gabas
namootni 15 uffata gadda uffatanii biqiltuu dhaabuuf mooraa hospitaala riferaala yuunivarsiitii amboo keessatti argamaniiru maqaan nama jaallataniif addunyaa kanarraa dhaban sanbata dheengaddaa sirni awwaalcha isaanii raawwatame yaadachuudhaaf maatii fi firri dhiyoo biqiltuu dhaabuhimu obboleessi isaanii ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa.
Egaa obboleessi keenya barsiisaa shantamaa Dirribsaa duruu maqaa'ee biqiltuu wajjin aadaa godhateeti kan inni hojjechaa ture. Bakka biqiltuu dhaabe sanatti paarkii abbaa gadaa jedhee dhaabba maqaa kennee fi achitti biqiltoota adda addaa dhaabee yeroo boqonnaa isaatti dargaggootii fi namoonni humna hin qabne akkatti bashannanaan gochaadha ture. Yeroo adda addaattis gadda suukaneessaa kana keessa jiru maatiin isaa immoo kaayyoo biyyaa kana biraanaaf nu gaddillee nurra haa ta'u malee biraanaaf nu jennee yaadannoo isaatii fi biqiltuu kana dhaabuudhaa fi hirmaachuu dandeenyeerra maatii isaa wajjin.
Abbaan koo nama kunuunsa biqiltootaaf iddoo guddaa kennaaf jetti. Badhaadhi shantamaa.
Abbaan koo biqiltuu baay'ee dhaabuun yookiin kunuunsuun iddoo biqiltuu baay'ee qabaachuun illee beekamaadha. Kanaaf nutis biqiltuu kana dhaabuu qofa otoo hin ta'in akka abbaa keenyatti ilaalle kunuunsinee guddisnee maqaa abbaa keenyaa dhaabuu waan barbaannuuf as dhufne.
Pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi hojjettoonni yuunivarsiitichaa Harki Caalu daa'imman isaanii waliin biqiltuu dhaabuu dubbatu amma inni guddatuttis ni kunuunsinaa jedhanii jiru.
Biqiltuu dhaabuun biyya keenya. Akka magariisa taatuu fi magariisa yoo taate immoo roobni rooba immoo beellin bada kanaaf kaayyoonsa rakkina balleessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Yuunivarsiitiin keenya immoo baruma baraan hojjeta hojii akkasii naamna inni barana immoo akkuma biyyaalessaatti waamicha godhame duukaa buunee guyyaa har'aa biqiltuun gara 1700 qophaa'ee jira. Kana duratti dhaabnee jirra bara kana duwwaa gara biqiltuu 1100 wal dhaabsisnee jirra yuunivarsiitiin keenya qofti jecha dhaloota har'a jiru qofaaf itoo hin ta'in dhaloota eegalee. Dhaloota eegalee jechuun immoo ijoollee kanarraa qabeeti isaanitti ijoollee isaaniittillee dabarsu kanaaf wanta har'a hojjennu kun sammuu isaanii keessatti waan hambisu waan qabu ijoollee keenya xixinnoo gurguddaa toonafiin hunduma waan qabnu fudhannee baanee dhaabaa irracha.
Biqiltuu dhaabuu caalaa hojiin guddaa kunuunsa isaarratti xiyyeeffachuudha jedhu barsiisaaf qorataan qonnaaf qabeenya uumamaa ዶክተር ንጉሴ በቀለ
ብራንዶ ስነር ዘትቆፖብ ነት ዋንተ ካና ካኒ ሀረዶ ለካነት ደምኔ ቢታፊ ኩኑሳ ጉድሳ ቅልቱ ከናራ ካሴ ማልቱ እስ አካአባቱለ ኦፊኬኛ ሆዶፍነት ውያራቲ ቆፔስኔ ጀቹለ ጎስት ቢቅልቱ ተኮተኮ ወለት ያቴው ዳበተ ጋሪ ተውድኒ ማላ ካኒሞ አዳም ፈገኝሳ አባባለቴ አዳም ፈፈጋቴ ዳበቱ ማላ ከናፍ ሐል ጉድሳ ነጀሩ ቢቅልቱ ከመጣ በተበከ ካና ከንጀ ይርገ ሙርቴስቴ ቦዳ ሰናለት ሁንዶፍቴ አብዳጀ ይችላል አከሰናል
ቢቅልቱ ቆፋዳምኔ መነቲን ገሉ ደርገጎት ንጀደም ብሮናሞ ኢጋርጆም ዳፍ ተርቲበነም መኒጅሩ ኢጋርጆም ቢቅልቱ ዳቡ ማልቶሊት ፍዳጀዴ ጋፈጥ እንጅራ ደርገጎ ሲሳይ ታምሩ ኤቪ ቀባ
ይገሽና ገነኑ ልቡናማ ባላራ ሲሮ ቢቅልቱ አብስ ከሰማይ ይችላል ልቡናማ ባላራ ካናፈለቹ ልቡናም ሲቀሉ
ዶክተር እስከዳር ሰይፉ በርሲስቱ ፈያ ዩኒቨርሲቲ ቻፊ እንዴ ስቶርጆ መዲጋ ሞራ ጉድቻቲ ቢቅልቱ ዳቡፋን ኢጋር ጆሙን ፋይዳ ቀውይ ሰኒጅሩ
አመና ፈዲዳን ያው ነሞኒ ግራ ፍርተማ ኢጋኑ አርጆማኒጅሩ ጉያ ጉቱማ አንገነማ ይባ ኑአርጆሙ ጀኔ ያና ሰጫላስተው ደንዳ ያው ወይ ኢጋር ጆሙ ኦቶ ቴክኒኩ ንብራታይ ጀሰዲከ ጉያ ባፍዲ ደማከስታ ማንም ጆዳ ገሩ ባፍ ደግደማው ቱንጉቴና መጣ ኦአርጆምኔ ዲገዱ ከና ንኬሳዱ ከና ነማብራቲ ልቡራ ካንተው ከና ፋኩማ በከሙ ድወቱን ንመረባዬ ደም ሰፋና ኤሮባዬ ዲገሳኒን ጠቡ አክ ሆስፒታል ለኬኛ ሰው ኩታው መሰለ ኬሳን ማነ ለጀዱ ፊስ ረኮ ሰባይ አርግና ከናፉ ዲኒ ኑ አክሙ ኦክሲጅን ይዳ ቅሌንሳ ቢግልቶ ላቡዳን ኦክሲጅን አክሙ አርገኑ ፈያው ጅኑል ቀበት ነሞኒ ንብራዶ ፈኒል ሰዩ ኦቶጋቲቲን ባሲን ኬኑን ዋንጉዳዳ
VOF Nakur Melka Ambo
አመየሩን ገርገረኪ ሳሳለማብ ደቂቃ ሸንተሚ ለመተጀረስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲም ዋሬ ቦደ ሳቶኮቭ ደቂቃ ሸንተማ ኦሊ ደገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨው ገኘ ድሮ ወዱ ዋይ ጆሌ ካሎኮ አሸኔ ወልስ ተገነን ሲናፈራ እቲም በኋራ ኮአሽኔ ወልሽት ይጉዳንገለቶን ሰደደገ ፈሶተ ኬኛ ከደጋጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ኮፒ ስፖርቲ ወልዶርጉሚ ኩባሚላ ሮሞ አውሮፓ አገየቶኮ ኔዘርላንድ ማጋላ ኡትራሲቲ ጀልቀበማ ዶርጉሚ ወጋ ፍራፋዳ ከነመገጌ ፈማጅሩ በረደርበ ክላ ክለቢ ጫያ ስታቨንገር ከኖርዌይቱ ዋንጨ መዋቴ ድርጎሚ ስፖርቲ ቆፋቱን ታኔ Oromum male nuvjabe sedurgomin kun jedu kopesitoni dorgomicha soran kore kopesitu kesa Muhammad Abdurrahman Netherlands ra dubisejira akane jena
Oromoni bayinan Europe khaisejiratan hedduda heddo mina khenya kana tifayedemne ada khenya jabeisu enyuma khenya rat dimma idote rat wam fardi terat mata khenya walifidu efkhaisa kaba way oromo khaisati hula jitunda banne itfayedemne hawasa kana walifidu baratota oromo heddu dira jolle dergagota kana ummata saka gargaru biya saka gargaru khaisati to
kala biya game wolin tabatu fi awjir
amma august guyate ka gella guya sadiyete do mata chukla ba sadiyete drama
amma khuruj jirtani am guddatu jirtani sadiyetan tunen fa
gaddi so oromo ne gallan chaya stambanger fe norway abdi boru ne gallan madde walabu england oslo norway ra gada oromo paris france ra chula
kun kopi thammale wana ka agarsi sadafa wakana mo wana sirba wakana hakkan fakakabdu
galgala tanle galgala duma san wolle sa kenya be kama kamar yusuf ejira kopi bashinna ti male kopin ada sai sa ter kam dietuda namu chu ada upate dufa
stadium ikami kopi san nam fe lalu fe du
magala han durabiya tata te namo ta ka germany rufus belgium radu go ve france radu go ve ta iwo ta te magala utra sigane netherland sai sa mas
jireni sanin europa jirtane kam jirtane me dun nama kara baqatin du hujjatu dande na kara kakatin namo altu fe garbar no ta kana kam jirtane
europe sai sa ti dirkama barachu qabda delegati ka delegu daf namoni umri titi kondu fan barachu nisani dirkama chu ni baratan
nama manta nan dubisu jirhun ni muhammad ali imaneti in len kore sport romo tan ko pesit khisanam to ko ganna dabrelle bi isa ko pesani norway oslo ni jirut muhammad gudda sagala te fadda turgo min ganna dabre ma fakatme
ba ina magammaci su ka kasma sambande daga ko ta kenna onna ci se foldura sulle waro jikin da rafi jabata ni bakka jirani wal jabe sane kase wal bada batari kana ke kopi ba e bari reda kero se na foldura abdi gudda ke reda kopi barata pe
ganni tu fayyu jolle kana wani du fal du gur me sitani jolle akisin ada fi jabe fat barno tu fi jabe fat akisin olma bul tv yi ti khay jirtu qub qabat wana kana hanat jolle je jabe sab ane yete me olma gala tu jirenni jolle europa jirani tana no kan scandinavia norway le tana no olma tu europa le yo welt qabdel al jirenni kam sane jirtu ni khay sane kam
dan sa duran jirta namle kuna kuma diyarra bahi ka fake jirata ada fi afano fi sena fi jabe so wal ode fatu maliki na mi jiru ba kace jiru hagen mi jiru kana sirre fatu diko tiro da bata amma mbo hala gare rajira no kero la fatu fune ka amma kana biya europa biya da ke jiru wal ode fanne wal bata fanne nam ofito kota he tibiya tulle bo abusa jaram ne wal daga ga goto oromo oslo yenne ya sinara to jenya mahala bare ga rajira akasuma skopi ba kana na hedu ke sakaba kuppa jira fashion show jira ufana ada ufide tisu wa hedu jira kana akana wajere sine wani demu jira mahala gare bare da rajira
humniti la fadu guddo tlaftan jira europa du jira gara norway kana le na me du jira sporti la kan jajabe facha u jello jacha gar barnota tin na me kam jira jollen kai ma kam jira
e jollen kai ma ken na duga hali sana rajira bai na magammaci ta bai na monnaci ta hoje su jira habar no tsaya da jiru jira kuke jiru fi sabo kuke jiru fakasma biyo kuke jiru rati kofi rajrani irale gala ku jira ne cuyo lanke na maga maci sahali sani dan si ane ne kabo daga koto oromo arti dunya kana rafa ane fatani jira tani bakka jirtani wajabe sa harka wal qabadda jirun biyo orma ko ya ukna mi rafa cisi sungaru falantau namni bakka jiru to wal ijare wal brand abake barum santa he wahedu dan namni yor dan apa ke ukirele sabo kille mati pille je jiro anda jaba dai ci barbar gawa
Muhammad Ali Norway ra tan je chujra wal dar gommin kubba mila dar gaggo romo europa istanjal qabdi jaba da jannan ta osfana do dubannu gaf hagai sadi jal qabani Minnesota jal qabani gudda sgala te fana Muhammad
no je facchu ke te gala tromi
kopin sporti tar data no man sora halake ti magayam bul kalama tadi afre virga gori vita go sama it outa kutoha kutta
Radio Segale America, Galgale Kista, Salama Walaka, Jelkavega Sadifi, Metro Bandi Kulasagal, Yokan Kilozi, Kumkurashani Bajab, Jatamaretta, Kasumasimo, Metro Bandi Digamishan, Yokan Kilozi, Kumkurtokov, Bajab, Kuranda, Kasumas, Kumkurtokov, Badoba, Digamaret, Mitata, Bejmata, Kopia Pan Romotin Debers, Asira Trawata, Kopi Boru Tuwaliti Debina, Nagat Bula, Amasaganta Panamara Tutimuba. The boys that